snatches. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi via hypo tay. Nacho shata dia kito KKK. Unesha kujaribia tu I say. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi via hypo tay. Nacho shata dia kito K. Unesha kujaribia tu I say. Chaka zote mkitimba si toki te. Najua sagode na linda poti ko bie. Napata noti na chimba pochi si che. Cheesy bots in a bimba, copily egg. Zimbo once, no care, twice, they go way. Kaba cash, you spray, once, no fuck me. Ish kila siku kando last day. Ipo siku chapo sawa kwanza past J. Pambana na ziki pesa ina say. Woki sema hailipi yule ina mpay. Nataji noti star and tokeleze. Dance with big ili kwa spot car and tosheleze. Hey. Mamba kinzi dia miho pray. Riziki kinzi bia hypo tay. Nacho shada dia kito KKK. Uneshia kujaribia tuwe say. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo tay. Nacho shada dia kito K. Unashia kujaribia tuwe say. Mapiga visu sigiri nyingi no not check care. Skoni issue hauna la msingi uchakwe ze care. Hauna la msingi wala la check care. Hauna la msingi la la best don't bear. Naendekeza fikisu domana we de lay. Pendependa mabifu wewe kupende say. Najitenga statu karibu wala statu gay. Stati kwaribu kakwama utaki so gay. Kiona bana kijana mchana ele pope yeah. Na wakika kwa gizo tomba ni girl kese. Riziki utuwa molana na so pede she. Na tege mewa na mama miso hey baby. Kutukia na lawa masipendele. Kutopea na laana hatu jombe. Tunapigana maspana one everyday. Tunakatana katana hatu tembe. Hey. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo te. Najo shata dia kito KKK. Unishia kujaribia tuwe se. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo te. Najo shata dia kito K. Unishia kujaribia tuwe se.